Double SP.
Yeah, yeah.
Kitty Hustler. Ooh. You know. Yeah, yeah. Madigo migoma miganda juu kushuka chini ya wataki.
Wait.
Pain na hustle life come true. Wanaendekeza ubinafsi.
Whoa.
Wanavimba wako na mabebe boo. Pamoja wataki to party.
Yeah.
Let bed go game be fool. The next time ata bless you.
Life bila michongo ni sota.
Yeah.
Michongo bila hongo kiraisi upati. Acha mapenzi mwanago wesi judi ya kazi. Pensions bila mtonyo hakuna kazi. Vitu vizuri pesa vinataka. Pesa kila kitu. Pesa fiskali. Pesa nazobata. Pesa tunasaka. Pesa bila hizo. Pesa na uwezi kutesa. Ayo, better you know, life ni do. Trap the process, my bro, they already know. Think twice, as on my test, so things we do, gonna be true. In by rule, nam be cream. Simple to see, hard to be, famous to be, when it confirm.
When I work hard, yeah, ni pesa, yeah. I don't mess up, yeah, with them haters, yeah. I pick my company with my niggas, Tofi came at you. Zilindo to zaku water, make them come true. I wanna make my mama proud and my family. Atankangu kamtani niacha legacy. Kupambana na pambana njenge dignity. Yeah, atankangu kamtani niacha legacy.
Nikiweka pozo na pija majungu. Nemlemisha dude kwa uvizunguzungu. Nikifungwa koki huo na tuagundu. Raza muza oshida wakoreba kwa uchungu. Mendo underground na nivimbia. Umesa uko lipotokea. Eti nyatungo jadogo na kuwazia. Dogo na trap sana na kuhofia. Eti na trapu sana mina rapu. Sana na wanyuka sana bila kutumia. Sana solele mama bimbla kongo buwana. Hapana. Maisha ni pesa pesa. So kwa maskini na marichi richi. Kiwa nazo na unavimba na teso. Kivimba mina kufuwa no spend unafiki. Ayo, better you know. Life ni do. Trap the process my bro. They already know. Think twice as on my teso. Things we do gonna be true. In by rule nam be cream. Simple to see. Hard to be. Famous to be. When it confirm.
When I work hard, yeah. Ni pesa, yeah. I don't mess up, yeah. With them haters, yeah. I pick my company with my niggas, Tofi came at you. Zilindo to zaku water, make them come true. I wanna make my mama proud and my family. Atankangu kamtani niacha legacy. Kupambana na pambana njenge dignity. Yeah, atankangu kamtani niacha legacy.
Yeah, izo pesa zinapoteza wengi. Nazo pesa zinatuvarisha dhambi.
Oh, yeah.
Cause of bana na kufa vijana wengi. Tatizo pesa mala mchana juani.
Na fine man, na fine note, na fine door to the final. Huwa si choki na kaza buti. Hata nikipata na girl on. Zishiki panga wala bunduki. Na sweaty sweaty kama champion. Si wewe seki, si Ferry Blake. Si mwagi not be a reason.